XYZ Entertainment.
As XYZ.
Exclusive from ZTEN.com.
Mosi.
Their support is enough to wake you up and go make some good music.
Male.
This is Kevin OBD for African Hotspots, reporting live from Kapoli, Lusaka. I'm a big boy.
Brown.
Stay your business.
Business. Ni wangu wangu. Bala wuka fya ufale wangu wangu. Bongo bongo ya ibo mfya wangu wangu. Weekend ifyalo wangu wangu. Ni wangu wangu. Bala wuka fya ufale wangu wangu. Bongo bongo ya ibo mfya wangu wangu. Weekend ifyalo wangu wangu. Walala washala wish. North zaka peza cheka sama flight to golf chikanga ni ankeba sama kusama sazimwela mumuba mukamwa growing every year nilimonga chema fama wishile banga inena bwela no team kuniona babwelela ati awe no team ziwa bapondo weba using a phone no sim wakabwela ni chibaka kudono TOT I got 4 monga 2 plus 2 olo 2 times 2 pezo kamba singa blow wenza kota bus 2 too much pressure nilimenzo kota bus 2 nonangu so Fakun kala cheni pakastu Na wafenga menshi muchishima Kebu fia came from the bottom Chikanga kendo ima ya kana kuzima We only could invest na chioto Na batabwe fio China but not Asian 3-3-4 in the formation Came with the heat in a cold nation I deserve a standing ovation Ni wangu wangu Pala wuka fia ufale wangu wangu Bongo bongo ya ibo mfya wangu wangu Weekend ifyalo wangu wangu Business ni wangu wangu Bala wuka fya ufale wangu wangu Bongo bongo ya ibo mfya wangu wangu Weekend ifyalo wangu wangu Ni my city room they can't write this Ababa na mangwenu they can't write this No sell out can never price this Nifuna diamond check for all this crisis That's the heavy is the head Gotta put up with his sweat See my mama need bread Gotta get paid Money accumulate Mafuni kawazibe white baza too late Njoka zapaka weza lumiwa ni mwine Monga solola ni uze why you so mean Jatwa kumene kembo where you only saw me Batingati na kumana then it's on me Kwa tili la itili pide awe chena tachaka Ni laugh pimbo kwite boy chilu imbo chichapia Olo chiku babe boy ni chatu chichaka Mitima zanu kufipa ni skin ya shaka CR7 kuma buzz Divide me upanga group 3 na 4 Yali heaven na ya mabuzz My ghostwriter ni David maybe na job Otherwise business ni wangu wangu Bala wuka fya ufale wangu wangu Bongo bongo ya ibo mfya wangu wangu Weekend ifyalo wangu wangu Walala washala wangu